kipato la mashiringi la bado sibaki nyuma. Nilicho nacho bado sivimbi na wala siti huruma. Changu cha kwangu chako cha kwako sa vipi ushikuni sema. Vitu vidogo tusinywe tungi na bado hakuna jema. Aya koma, acha kunisema, maisha yangu ya kwaya koma. Acha kunisema, shida zangu za kwaya koma. Acha kunisema, pesa yangu ya kwaya koma. Acha kunisema, pombe zangu za kwaya koma. Kaina kwama baridi utama banana ataiki wapuka wana tunagawana
tunafaida. Hello, 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 tunafaida. Hello, 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 hello,
boko si moko moko paka nikapata toto nipoze nasikia joto ipoze nataka ya moto nikose na hiyo emotion naenda kushoto kulia natema kushoto nafikia kulia
utama banana ataiki wakupa wana tunagawana.
Hello, 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 hello,
do not fight in the
Hanna, 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 Hanna,
Hanna,
Hanna, Hanna, Hanna, Hanna, Hanna, Hanna, Hanna, Hanna, Hanna, Hanna, Hanna,
Hanna, Hanna, Hanna, Hanna, Hanna, Hanna, Hanna, Hanna,